ayay qoslay uruga cusub baan gaala aniga caalankayga dhaca aadun baay cuntama dudkayga ka agshidan aniga caalankayga dhaca aadun baay cuntama dudkayga ka agshidan
Aadun baay cuntama dadkayga ka agshidan